Hola sizwe, amfethu mina ngicela ukuthi yabona la ile ngile yokuthi abantwana bangamameli. Sina mfethu sikhule shayo laba manje mfethu yabona nobabo wazi ukuthi uyaganga bowushayo. And mangabe indaba yakhona ayilandeleleki kahle, ilandelela nasesikolweni. Bakutshela bothisha esikolweni ukuthi wena uzokhangile, bakubona ugovi truck or bakubona udlala umshini uyoshaya esikolweni. So ama teenager manje reason aso ukuthi mfethu abashayo yabona, but corporal punishment thina yasinceda, even though bona kuwo baye bayasusa babona ngathi baya-abhuza, thina yasinceda into eziningi bowusaba ukuzenza, ngoba uyazi ukuthi uma ungamameli wasendlini uyoshaywa endlini uphinde ushaywe esikolweni. Thank you, baba.